ngengoma ngelamanqamu namhla siyobulala uFan Dam umRosa Fakude ngeke kuba nembinga phambilini yokuthi ke uyagula inkondlo zoxhumana namuhle kuseni sivuke ngeindaba zokusho kwe social media ukuthi ke usedlulile emhlabeni but uqonda kanqono ukuthi yini enzakalayo ngalokho sithatha sifonele inombolo yakhe sibone ubani esimtholayo kolayini wakhe sawubona
yebo bambatha njani
siyaphila kunjani
siyaphila kusamkela
Mvethu uzisho nje igama lakho nesibongo for Radio Purpose.
Okhulumayo umRosa uSthembiso Alex Fakude bayamazi ke abami nje emhlabeni.
Noza kuthusho nini?
Ngathi nje ngiqale ngibingelele umsakazi omkhulu Khoza FM nawo bonke abasakazi nomhlaba wonke jikelele. Lokho abakhuluma kuyiphutha eliphindaphindiwe kushuthi ngizothi ngiyakwamukela ngani ngoba empilweni masiphila kunobusika kuneshobo ngokuhlukahlukana imvula iyana liyabalela kanjalo kanjalo kuhlezi nakuthi masijabula kuhlale ku-happy new year kuno-January no-December. Ngiqonde ukuthi konke okwenzakalayo nokukhulumeka ngami noma kuhle noma kubi ngithi uNkulunkulu ngicela ungithethelele alukho engilwenzile futhi akukukhona nokuthi kusukunyezwa abantu ngalendlela engakhona njengamanje
okay ngaphambili lithi sike safunde emaphepheni ukuthi awuphathekile kahle abalaleli bakho namathandi bakho baye bathinteka futhi nabo right manje
I'll see you next time. Baby.